wacyigelin, istijaabi oo iska baar xataa haddii aadan isku arkin wax calaamada ah. Istijaabinta ka hor kulamada fasaxa inta aan la gelin si aad u hubsato inaadan fayraska cudurka caabuqa ee COVID-19 aadan faafinaynin oo aadan u geynaynin dadka aad jeceshahay oo ehelkaaga ah. Ka faa'iidayso mid ka mid ah meelaha aad tegi kartid oo uu gobolku ka bixiyo ama rugaha caafimaadka ama farsamashayaasha oo aad iska baari karto ama aad iska tijaabin karto. Waxaa lagu wacyigelinayaa bulshada degan gobolka Minnesota inay ka faa'iidaysato oo isbaarto si uusan cudurkani faafidiis ugu sii faafin bulsho weynta aan jecelnahay adigoo tegi kara meelaha ay gobolku Minnesota fasaxeen oo laga baaro ama laga tijaabiyo cudurka caabuqa ee coronaviruska.